Ngithenda kubona ukuba usandithanda intombazana. Ndaphelelwa luthando, ndaphelelwa nangamandla. Ndizamile ngakho konke okusemandleni wam ukukunika uthando lwam nokukunika intliziyo yam. Asoze ndafana naye, andisoze ndanxiba njengaye. Uza kuthembisa izulu nomhlaba, ulibale luthando lweminyaka. Somfanisana xa ekunika konke, ngoba yena uthanda wena, akathandi intliziyo yakho. Somfanisana uthando lwam, uthathe intliziyo yam, ulibale ngobomi bam. Thatha uthando lwam, uthathe intliziyo yam, ulibale ngobomi bam. When you go out, this agony will turn to love. Diguni kizi yam, sumfanisana.